kam kuno juu. Hey, vile na bam bam police wana ubaya, demo wako vile mahanjam na misi na ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela shule moja ndani ya choir. Squeezy vile na meza mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tummy hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtoto wangu akiitwa KU mtakata. Hakunaga masomo KU mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu, tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Pliku kasuku lakini kombato ni custom. Penga nalia,
mi upenda vile una love njo.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwendete pamelo meza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jine apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda make. Kamekari bam bam, kana kaka mama raya. Nakashotu nenda London, but kumbe ni odhaya. Ndakusaji kupenda tam tam, na jine ya kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so video let's go required. Usichomeke you are my studio, pata PhD. Tupatana now, Kilimani kama CUST. Social media, the social studies. So nowadays, ukita kutigitha we mambie mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic kwa biology. Bora kuna chemistry, Pamela can just follow me. Vile ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki, staki mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool. OG
akiwala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you. Ndovu ni kuu. Akiwala yoshatu juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Okay, mbebe ashana mbe napenda form za kulenga lenga. Anakam lami but inami amesoteka. Nimezoya njerinda luna violeta. Nimezoya msupa kinroll ya kavela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na uko form za ketepa. Kauwezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa Chris na kill your status.
Tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah. Hey. You. Okay, I say oh. Manzi yangu kwa gasumu. Hey. Either nimepagao ni juju.
Cocktail ya Masai na Mkikuyu. Akona gap kwa meno na bado she can chew you.
Oh, ama ni lugha inaga lugu. Kiswahili ninayo hadi kizungu.
Vile meni bam bam shiro e mabe bogen shumartae. I'm the bad man she loves.
Oh, eh, futa pzu kweka kwa mood. Kavile champagne usavu waka nude.
Ay, champagne uonja ka juice. Nupiga kataska juu. Ndovu ni kuu. Tabidi wanijuu. Basi weka mkono juu. Yes you. You.